Yeah, motif, turn me up when I reach your mind. What up?
Study 560, you know what the time it is. Yes, Bana. Yes, Bana. Yes, ban. Mangoma na visha kamili. Yes, ban. Kwa studio mangwai na mawisi. Yes, ban. After this, ita juwa ni mazishi. Yes, ban. Niko wera na saka riziki. Siyo pesa na tafta ni kiki. What the fuck, unapupa kwa nini? Ni lazimi itatesa mchini. Kani bifu nataka na mimi. Pika sembe ilo gali ya wimbi. Ungeza steak ele haga ya niki. Pili pili weka sauce iwe chili. Diem wako pia mshuwa kuje hivi. Ako fresh nili cheki ame steady. Anafatu matri kama pedi. Na walai nimebonda na sicheki. Mili simba kwa nini tubishane. Tracks kama hizi mi udunga kimishale. OG akafanya kazi poa. Ikabidi King Simba pia nifanya hiyo challenge. Ruh! Next thing utasikia tu ni dame. The breast to your mic na charap jona bandit. Who's that ana sound tube funny. Anafanya mtani watu wengi waulizane. Mini boy wa umoni ya mini. The next big thing utasikia hapa jiji. Mini bisuku wana nitagwiji. Sugar jamani ndo the shit iku nini. Yes bana. Round 2 nimerudi nimejam. Yes bana. Kwa traffic bazenga kwa van. Yes bana. Tuko high na hii track ndo na bang. Yes bana. Nina tune na fatu kwa club. Yes bana. So ni nani atakosa hii challenge. Kaja try then I swear we ni barren. Keti chini baba check it talent. We ni mwanafunzi na ni mini parent. After molo ni simba walai. Collab on a breed atakuja badai. Si lazima ni skike walai. Kai leap your phone basi watch I cry. Na I cry. Mini shit sa wengine ni matishus. Wana bonga mob kama bridges wana issues. Let him try wakicheza ni mavisus. I don't give a fuck when the breeze I'll beat you. Kwa media uchezwi kwa nini. Tuna ego na badu kwa chini. Ngoma mingi na bada usikiki. Sudo time pia nasikia jo ulipi. Cheza chini na ni cheza chini. Kibaru utapigwa wechunga hiyo limi. Kapa!